ebre ni onua ebra so se obeti nkwa asem omari aso befo bibi oben wo na wase won se nkwa asem ebre du eye mosumfo akwa Hayford ana ne mbacha asem asem ifi Lifeword Media Ministry eho ana aba won chen edi die mu mesere se yemompae onokwa fo ne wewrade omada wase se ampo ene odi adome yen omeye hununde sere se behuda foforo ati se hu yebe hu na otwe foforo bosom foforo ni afi foforo ade bi ni 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 adwene ni ene ante ase ni ebra o ma ya krade se ebesua wasami akwa so manenyam nyansa ni minim dia makosua pre biara me ne wo ma ebedin kita hu biara fade ma tomo pase from mukasa na tufu na mani da so wasem o mba da wasi radio kristo di mu ana yebo mpae osumfo akwa Hayford ena mene ucha asemi asemi efri Lifeword Media Ministry eho ana yade ebreu enkwa asemi unia na mene uche bibi afa the righteous and unrighteous ubia oye tinini ni ubi onye tinini eti yema nili kano mefa masa mene uo Psalm 1 verse 1 okase, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scoffer. And okay, because in Shani Unipa, on anti or boy for ginemu, na onjina in the boy for aquanso, na ontina fedi for etnabia. Yehunu say, and yomano na ayemian sa anewa on nanti or boy for ejinemu ese anamo adbanfo no etu no eni se ono so etu sa anamo no bi na oni so ogina wakwan mu bibi sa se enti se wo ko evangelism a na nipa bebre egu ese dwase a ebeden na betimi approach wo mu ye wo kwen a betimi af enye ho kuto na betimi approach wo mu be oni bebi wo mutie enti no se oni bebi wo mutie a obekọ won fie na wa bo modia ene wa chi onyakopa asem na momenye bra na odi bibi egu na niso ebi me na me ne ore bi tifi ana oni phone but oyo so kokoto credit aba na me akwa me hu se okura phone da na credit no koto da dai bibi sa na so kokoto credit egu na niso ei credit ye togu ye niso na che se okopa bibi kakra na wa eden na wetwa ei enti owa okosa ati biem nu wo nsama odeka enti wei se me kansa ankofo no ho a nko kan me hu adekro but e san se me nyina onwa kwa mu na me nante onwa kwa zu ntini ne oka no na ayeme bibi foforo bi nua otie mi ene de mpasa me no uche bi osu eye se de toaso ewa de oko se onyina ne boyefo ekwan so na ontena fedifo etena bia wonwa wo yia nyome bia se de wope wo bubra bone won sameka nye eyi ubeko bebi na edin eda obi so ne mame din ode ama no nonso eden edidi fufu ede de ato no so aye se bibi di aye kase guy name ewo ho but hwedin a yede ma wo oho hwedin a yede ma wo ene susanso aso a ebeden ebrabede ebeba wa brabom bibi ameka se eyi editwo ewon sinso aso na sainso etimi nua wutie mi no meto aso no meto aso wo anwum etiba ko yimie no rose nemom ne nigi ewurade emra ho na odwene ho ewia ne anajo the wokan to ka se but his delight is in the law of the Lord and his law that he meditate day and night. Osinna sa onipa no. Oh, so obia obenye shira fro nyakopon sem no. Aye obia na ni ji urade a emra ho. Urade a emra sa ene twere sem no. Twere sem no woni ji ho. Nyakopon ka kire Mose akwala Joshua se, "Emamren semi emfi wonum enkoda dwene ho anapa ewia ane anadwo." Na hoye dia ya de ya yomi na na no na bebo ama wakwa nyina esiwie wakwa ayadwodwo menua wutie mi bible ni say eka obetu sa na mo we na debre biara no adwuru nyakopɔ asɛm nyakopɔ asɛm se sɛn nyakopɔ asɛm se sɛn dɛ na nyakopɔ asɛm ɛka ɛnɛ onyakopɔ asɛm no nea ɔsie ne sɛ ɔbɛdwene ho na watu mu anammɔ no wannante mu sɛdeɛ onyankopɔn asɛm no ɛdɛn ɛsitie ɛnɛ common sense na yɛ sɛ yɛde som nyankopɔn common sense ɛnɛ na adeɛ no deɛ common sense kyerɛ wo sei masa onyankopɔn tu Mose akola Joshua fo sɛ mma mmerɛ nsɛm yi ɛmfiri w'anum ɛnkɔ da dwene ho anapa ɛwia ne anadwo wɔ Joshua chapter 1 verse 8 a woka wa wobɛhu na ɛna bɛma woakɔ yɛ adwodwo adɔfo nom waka neɛ yɛ no akyerɛ yɛn onyankopɔn dɔ yɛn nti berɛ biara no wabɔ ɔkwan ato hɔ a mene wmmia no yɛbɛfa so a yɛbɛɛ de yɛbɛnya nhyira nhyira ne mede ade biara meka sɛ yɛn ankasa nnipa no ɛyi ɛyɛna yɛnwoma mmienu ɛda hɔ a ɛsɛ nnipa ɛhwɛ ne yie ne sɛ ɛse biribi blessing ne money de bia obi twu su yɛfa nsɛn money ɛgya blessing no adedra sika tumi sa wo bade nhyira ne deɛ bɛtumi adi w'akyi nyankopɔn ka kyerɛ abraham sɛ firi wogye fie na kɔ baabi a mɛkyerɛ wo na mɛhyira wo ahu sɛ nyankopɔn hyira abraham bɛhyira isaac ɛhyira jacob ɛhyira dumienufoɔ no nyinaa israelfoɔ no nyinaa ɛna nhyira yɛn wɔ deɛ because wokɔto w'ani de ɛde kyiri israelfoɔ a onyame ma womfa nnɔma no nkɔ saa kwa sɛ promise bia onyankopɔn aka fa wɔ ho biara no ɛtumi bam ama yɛhu sɛ nyankopɔn hyira ɛda ɛso ɛyɛ dɛn ɛyɛ wɔn dea nti menua wotie menua wotie nkwa nsɛm bɔ mmɔden ara sɛ wo so wobɛnante onyankopɔn akwa so menua wotie mu me nua wotie mu ebio yɛmfiri aseɛ nwendwene onyankopɔn asɛm ho onyankopɔn asɛm kutoo ne bɛma yɛda nkwa na mmom ɔn'ani gye awurade mmara ho na ɔtwene ho awia ne anadwo ɛyɛ saa anɔpa a yɛn ammoa ne sɛ yɛbɛpɛ ebi a bɛyɛ minute no mpo na yɛde adwene onyankopɔn asɛm no ho no na ɛkɔ dwom a yɛantɔ adeɛ no ɛne yɛadwene ho bible no sɛ momɛ yɛanwendwene ɔkyena ho na ɔkyena no aba dwendwene yɛ ho ɛyɛ no kora yɛnipa ɛdu baabi a na wobɛsɔre no na ka prɛ yɛde ani hɔ meka ne wo ka asɛm bi kyekyeɛ obi na ameyɛ n'adom a ɔtu kwan akɔ aburokyire no na ɔwɔ adamfoɔ bi na ɔka kyerɛ sɛ mekɔ no nnwoma ɛyɛ yie a mɛkae wo nti ɔkɔ na ɔde sika ɛbae ɛna yɛfrɛ no sɛ akwan de si fie maa no nti akwa no ɔtena fie hɔ a ɛwɔ mma nsia nti ne mma nsia a ɔwɔ no na ɛsɛ ifie hɔ waka hɔ ankasa but edu baabi no ne fie wɔ apɛ sɛ ɔba no ɔka kyerɛ sɛ mɛba bɛyɛ ebi abosom nsia berɛ nti mefiri ase ama wo sika na sika a mede maa no fapɛ baabi no ayɛ dɛn ɛtena ɔde sika no maɛ na da sika no bɛbɛka akoa ne nsa no na ne ba yare na ɛsɛ sika no ahye saa mprɛnsa ɛno nti da koro deɛ ɔwɔ hɔ ampɛfiri mu a ɔbaa no nso mɛba na watu ɔbaa na nnipa no da te fie hɔ nti deɛ ɔyɛɛ ne sɛ ɔbɔ mmɔde kɔfa apolisifoɔ ma wobɛyi ne nnwoma yɛde gu abɔnten na berɛ a ɔyi ne nwoma gu abɔnten no ankyɛ koraa ɛna na saa ɛfiriwura no nso n'adamfo ana ɔkɔ aburokyire kɔtena ne nkyɛn ɔno na ɔgyee no tena ne fie wɔntɔ nsuo da wɔntua laakye ka da ɔhwɛɛ noma no aduane dii yaa bɛyɛ mfie bɛyɛ num ne nsia akyi kɔsi sɛ ɔno nso ɔnyaa ne ho kakra a ɔnyaa baabi kɔtenae ɛnti saa na saa n'adamfo no a nso wɔ ne nkyɛn aburokyire no na ɔte ne nkyɛn aburokyire ɔno nso aba ghana na ɔka kyerɛ sɛ menua wo fie a woasi mepɛ sɛ meba na bɛhwɛ hɔ na ɔso wo me koraa ma mewɔ hɔ sisi a na bra ɔkyerɛkyerɛ na ɔbɛdu hɔ no na ɔte pickup mu ne bae na ɔba wobɛhu sɛ obi nwoma gu abɔnten ma papa ni apolisifoɔ gyina na obisane sɛ adɛn na ɔso wei na na ɔtimi fie o maama ne sika mprɛnsa wayɛ dɛn wadi ɔtuɛ ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ nti na wei ne nwoma gu abɔnten saa berɛ si nsua muna ɛna ɔse na nsua mu no ɛhe na ɔne ne yɛ ne mma wɔm kɔ wokae sɛ woba amanɔne no mena mesɛ wo mo mede wo gyina hɔ ma wonya sika kora de asi dan na woba kora wo nkyɛ adɛn na woma no yɛdɛn ɛntena hɔ na bi a ɛwokɔ a woabɔ mmɔden ahwɛ no ma nnɔma bi ayɛdɛ ayɛ yie ansana woama no afiri hɔ wode dan no hyerɛ sɛ wahwɛ asi dan na de wotu no amanamu hɔ anaa ɛna papa no ka ɔhɔ ana papa no anka hwɛ bio na ɔse yo onipa ni nkaeɛ na obi asɛ papa meba ɔdan ne ho baɛ na ɔmnim sɛ ebia ɔrekɔ koraa sɛ ɔrekɔ no akɔfa ɔba na wasan baabi ɔba no kia na adi n'akyi kia kesi ya dan ya eh mpaka mu nyoma mpaka nyoma ni na eye den edigumu okọ odene ko odene ko en se bia kra ko ha dan ya man no ebi se okọ en so no so esi fi a opo bi die ja no na odene en so akokotena amano ne ei okọ hoya se fi e muntinam na hora no man 120 million se the store fi ni store mu o mo fa nyoma nguma na yire eh den afento ade na ntumi hwe ne nkola odofo a me ene odi san koma we amunu mu hwa no na papa no odi ba 3 days no okoye okọ abroche no o nim de siye papa no etifie ho ayi ejuma no etimi enye sika e de kosi ni dan bi a opese okọ ne fi ni fi rase da bi tenam na menya mbai oso fama obi ma ne de entenam onua se ye nante onyakopon akwa nso ne ye dwene nasam anapani ye na joa obo okwan tu bebi akwan ni ye de ede maye entin no se fi yakopon na hine ne tin ne kan ni de dia ke biara o de be kan ho onua wuchi mi mim se bisa bre nyum mo den but me show crying se jina pintin na dwene onyame asam enni ni pa bi echi enni ni pa bi echi ebisi wunya hendera na ayden wunya 90 na ayden wunya 70 na ayden masa entin no sango foro bedi wo mechi ana enanti safi difo atra bia nemu dwo yakopon asem ho anapoyo na nyame sho so wutie nko asem ye mso mfo akwa hefod ena mde asemi Lifeword Media Ministry so ana mde bro be telephone number 0244869499 0244869499 mfo akise so kraje nkwa be kan foro re skriso ma mfo akise so kraje nkwa na se u fakire so kraje nkwa Kristo pia onye oyiraba nyame shrawo se ampa akase radi yesu famfunso cheme ampa mache wa asem yode boneni abade ne famfunso bia cheme fa se me kraje nkwa na beta ma brabo na mitimi ntase mam me da wase se urade ene we tie me na waje me nyame shrawo onyankopon tie na supompa de fisab ekwono abrabo ebesesa enye se de tie no na wonso wati waka kira fufuro enkwansem free life word media mission about bye bye.